Remember it don't come. Super vibe.
It's SP.
Nikateka maso wanga ni maziwona Lilipo chalizi nuditakoka Kasulanga lili manja kwa matango poza Tandizi teni mwine ndikulodi Inusume muma panga Yawezume muma panga Inesinali pompano Mwina zisinda ya mindevano Mula ndile usana kuseli kutambo Wala mulila zose muli kupando Sinali pompano Mwina zisinda ya mindevano Mula ndile usana kuseli kutambo Wala mulila zose muli kupando Olonga lamene nilibezo kwa nila Mavuto kuno ndika kamila Kwa makagona simene ni mavalila Kuyende nine Enandine, oh ayawe Enandine Mali mnika usiku ndi usana Kwe sisa mwina ndilowe musana Kwa mazindu zake kufika posa uzana Kudaka kala kwa mama Mukangone na maunyengo uzo sezi sinta Nilibe kuluwe Inesinali pompano Mwina zisinda ya mindevano Mula ndile usana kuseli kutambo Wala mulila zose muli kupando Sinali pompano Mwina zisinda ya mindevano Mula ndile usana kuseli kutambo Wala mulila zose muli kupando Olonda lamene nilibizo kwa nila Mavuto kuno nika kamila Kwa makagona simene ni mavalila Kuyende nine Enandine, enandine, oh ayawe Enandine, enandine Olonda lamene nilibizo kwa nila Mavuto kuno nika kamila Kwa makagona simene ni mavalila Kuyende nine, enandine Enandine, oh ayawe Enandine, enandine
www.amadzambiri.com